Stop recording.
Baby, nimepagawa na sichezi. Niko kwa kona na kucheki. I'm in my head na sijiwezi. Could have drinks and catch a movie. Unachotaka, I'd go with it. Ukibanduka, sina ngori. Oh, sema na mi, baby. Can't you just hear me breathe? I need your company. Sema na mi, baby. Can't you just hear me breathe? Feel the fire na kuchizi. So would you please be my king? Sipani ukinitoka nitapona. Head over heels mi na kuona. Hata niite bila jina nitakuja. Sema na mi, baby, can't you just hear me breathe? I need your company. Sema na mi, baby, can't you just hear me breathe? Oh, nakuwaza, unanifanya, unanifanya. Nakuwaza, unanifanya. Kupenda, baby, wewe wanifaa. Kusema sitasema, lakini mimi nishakupenda, baby, wewe wanifaa.
Kusema sitasema, lakini mimi nishakupenda, baby, wewe wanifaa. Kusema sitasema, lakini mimi nishakupenda, baby, wewe wanifaa.